يا كبت مدينة فنغصوش
برينس بنزا بنزا جيزا برينس بنزا
So cover your nose and your mouth, don't walk in groups. Mwana batu saurata. Wash your hands, study apples, or cover your nose and your mouth, don't walk in groups. Mwana batu saurata. Ginyagi uhuluzate Baru jerigi korona Ngala usuli musiari Gawari mwana batu kusaurata Aginyagi uhuluzate Baru jerigi korona Ngala usuli musiari Gauri mwana batu kisaurata Aginya kuzane kibulete vya corona corona 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 Aginya kuzane kibulete vya corona corona
More music at imanati.com.